Manduku digital.
Yo.
Span one.
Yeah.
Span 1 million.
Hindo ile time.
Leo Joe, tunataka kubambisha kidogo unajua ni. Johnny Nakunta kaka waida boy wa base original.
Yeah. Lazima tuwakilishe.
Acha tuende.
Mbona hawezi kuwa na wife mzee? Niko in love na life. Mbona hawezi kuwa na wife mzee? Niko in love na life. Mbona hawezi kuwa na wife mzee? Niko in love na life. Mbona hawezi kuwa na wife mzee? Niko in love na life.
Once upon a life for eternal ever after. Siku imanza poa so kwanza napiga shower. Life yangu ni painting acrylic on canvas. Ndoto zangu ni picha bila ink au raba. Nachora bila brush kile naona ndio color. Cause life yangu ni precious, special ka celebration. Na live to the fullest na kuhope kuona kesho. Kumbuka kuomba Mungu na daily life ni lesson. Hata life ikiwa hard we tulia be easy. Keep fit, piga tizi, feel free bila limit. Release in a spirit, fikiria mara mbili. Kila mtu ana dream Martin Luther, na pia uneza shine too. Kayo jua so weka mind yako free na uempiwa juu. Hii ndo ile time fit ya kuwa happy na hii ni food for thought. So we kuja na sahani.
Mbona hawezi kuwa na wife mzee? Niko in love na life. Mbona hawezi kuwa na wife mzee? Niko in love na life. Mbona hawezi kuwa na wife mzee? Niko in love na life. Mbona hawezi kuwa na wife mzee? Niko in love na life.
Ni Johnny na Kunta kwenye ngoma. Tuko place tumesonga ni poa. Ma terrorist twa hip hop no to blow up. Tuki show up kwenye concert ni poa. Ni valleys tuna make. Ma venue tuki take. Na sagodi ya fosik wa sewa poa. Kawe ni brida mamanzi ya msema. Ngota kwenye stage josi poa. Ni truth na bonga to write. Kwa mamanzi wa loser tuwezi kuwa tight. Supu jo na ku invite. Come na iyo crew ndo uweze feel right. Uko cool ukikunywa iyo Sprite ka game ya pool venye umeficha white. Na feel right, na sneak behind. Na kutap kwa back, join love na life.
Mbona hawezi kuwa na wife mzee? Niko in love na life. Mbona hawezi kuwa na wife mzee? Niko in love na life. Mbona hawezi kuwa na wife mzee? Niko in love na life. Mbona hawezi kuwa na wife mzee? Niko in love na life.